MHKO sidii eel ilo biyo gulgulayanka neftu rasahan ana saasato aad eed iyo eed madwalba kinka dhamma dheera naftaydon eed iyo eed si siyaada leh yaa MHKO kinka oomanta ada oo eh MHK ebed seybanool intii ame ana kooyo doona oona hawr surumo doona ebehaysugunaantiis gay hamiinba ilintay gubustay le ana ingnagati intii odowyaalkay gee walba iyo jeesjeesayan iyooy raayan hooy ebehayka waaka sidii ana hordhaamba shiimooda hortiyo an hogaamii jiray oona inla gaardii jiray ii sidii ana hirin weynta inla dareero jiray una oosi hinshaalii mahadleh inisla jiibiyaana oona inisla iidoysadaana intii uno minka ebehey unku dhowaadani maddii ana hinshaalungnon hatowo ya niyoodayna eed iyo eed imbaroorodaas nafteyow ada maay ingalbi jabsanta adiina maay eed iyo eed inis olol humaayasa nafteyow ada ebehey shaleediisley iska hallaay may weelay ana intii ebedkay iyo hatana ebehaykay ammaano doona kan oo eh badbaadiyeegay runtii ebehaykayow naftay dhong qalbi jabsanta saas hejeeya ana madwelba ada hegaa inistawii doono intii gobol dheeraga wabiga yoordan hegaasjeey iyo nay weliba buurto hermon ii buurto miserba kuktiyo wabiyarowko moolshe mool kaled wiin ngaylisadawhan ii biyooga buurto korsheeha kudeedahayan oo hiriteeda ii dhuufantiyooba idhuunjiyayan ilows geenimaada waagey daa'inka ee jeelaantiis lillaahinimaada leh ya ana i amaraasa hamiinnimaadana usmay in hibooye kasiida eeba ammaan eh intii aana ebehaykay nool tuugadaaw ilows madii aana ebehaykay oo gabbaaday eh tuugadaaw ana may usu an erreeye ebehaykayow maay ada ihil maantay maay ete sababta ana mugdiga madow dhatiis inka dareeraw intii odowyaalkay ana eed iyo eed inku saariiriyaayan aniina may lafaagay ku dareemay heesidnimaada odowyaalkay ingabaan oona fadaayan ini i dilan oo weliiba sakajang leh yaa inka jeesjeesaayan mayna iraayana hooy ada ebehayka waaka nafteyow ada maay ingalbi jabsanta oo adiina maay eed iyo eed inis olol humaayasa nafteyow ada ebehey shaleediisley iska hallaay may weelay ana intii ebedkay iyo hatana ebehaykay ammaano doona kan oo eh gargaaragay daa'inka eh ii weliiba ebehaykayba